Tēnā hoki mai ki runga e tēnei o ngā whare kōrero, te whare kōrero o te hiku, o te ika. Ke runga i te wāia i tēnei wā tonu tētahi o ngā whanaunga, tētahi o konei hoa, nō konei no tēnei takiwa, no reira e kona, kei kona koe e te hoa.
Kia ora rā e te whanaunga, e tūturu, ngā mihi ki a koe me te tai tōkarau te whānau whānaui o muri whenua hoki.
Ngā mihi. So, tēnā me ruku tōtika ki te kaupapa kōrero e karangatia ahau, kia hono anō ki runga i tēnei o ngā whare kōrero, arā ko tēnei te kaupapa kōrero, ngā mihi hi ika, te arupoaka, te ruku kai moana, te kaupapa kōrero, e whārikitia ki runga i te tāmata i tēnei rangi. No reira, o whakaaro, nā mōhio ahau ko koe tērā e aru poaka ana, e ruku kaimoana, no reira, he hua i roto i era o ngā mahi?
Ai, hoa, kia hau nei ko, ai, he tino a... He pairau atu kia hau nei te mahi i te aru poaka me te hika ara hoki te ruku kai moana ki taku whakaro. Ko enei momo mahi ngā mea tūturu mō tātou te iwi Māori. Ko era ngā mahi i whakamahia tātou tupuna. Nā reira kia hau nei he tino pai te era mahi mō tātou te iwi Māori. Hei hoatu te koha i roto i te momo, i ngā momo kai ki ngā whānau, ki ngā hapu, ki ngā iwi hoki. I think fishing and diving and hunting, as you were saying, D'Angelo, is one of the many things that our tūpuna did, and I've definitely made it one of my priorities, living within the far north, such a beautiful area, to make those sort of activities one of the main activities that me and all the boys do up north. And yeah, I think there's lots of taonga and mātauranga that we can all sort of derive from doing these things.
Ka mōhiotia e te nuinga ko tēnei o ngā reanga, ko tōku nei reanga kāre noa kua āhua tutuki i wēnei tūwhai āhuatanga, kua waiho mā te ao kōhatu hei kapo, nā kua huri tōku nei reanga ki wēnei o ngā āhuatanga pēnā ake i te mahi i runga i te pukamata wērā atu o ngā āhuatanga. No reira, ki au nei me pēhia hei huri i o rātou nei whakaaro, hei hoki atu ki wēne o ngā āhuatanga, te ngā mahi ki waho i te whare.
Kua kōrero pē koe, I mean, ai koe nei mahi kua waiho ki te ao kōhatu, engari i roto i tērā he mea honore mā mātou ngā uri o ngā tūpuna kia kataia mātou te hoki atu ki te moana, ki te ngāhere, hei whakamahia i ngā mahi tūpuna pērā i te hīka me te tiruku kai moana, me ngā momo kōrero pūrākau hoki e pāna ki enei mea mahi, me ki ko ngā pūrākau e pāna ki ngā tūpuna i toa atu i runga i te moana, i toa atu i roto i te ngāhere, ngā mea karakia, kia Tangaroa, kia Tāne Mahuta, rātou ngā atua Māori, he whakapapa hoki ki roto i enei mahi. Nā reira mō mātou ngā tangata ki te kainga, ngā hi kā ki ngā rohe pērā i a muri whenua. Ai, he tino...
He tino rawa me ki, he tino hua mō mātou.
He tino hua, he opportunity me ki ne mō mātou te iwi that live in places such as Muri Whenua that have access to such beautiful beaches and wāhi ruku kai moana and forest. It's an opportunity and we should be privileged that we're able to get out there and be able to go and reap the benefits of Tangaroa and Tāne Mahuta, not just for ourselves but for our whānau, hapu and iwi. And I think it's important for us, especially the younger generation, to think about ways in which we can do these activities of our tūpuna to, you know, whāngai i te hinengaro, te tinana, te wairua me te whānau hoki o tō tātou hapū and iwi.
I te wā e rongo ake ahau ki a koe e kōrero tianei, ka puta ake te whakaaro e tino kai ngākau e nei āhuatanga ki a koe e hoa. Nō reira, tēnā whakamārama ki a rātou e whakarongo mai ana, kei hea ngā wāhi tino pai mo te ruku kai moana, kei hea ngā ngāhere tino rawe hei aru pōaka.
Ko te mea, ko te wāhi tino pai rawa atu me ki ko Spot X. he tino mahanga wāhi ki tō tātou takiwā, engari ai ki te moana tā pukupuko a tā whaki ki te hauru me ki ngā wāhi pērā i a Tauroa, ki Ahipara, hoki anō ki te reinga, ki ngā ka wāhi katoa up north and yeah, everywhere my bro, like there's lots of different unique places up north that we can all dive, and I love diving at all of them. But as I was saying before, I think, you know what, that one of the better things that us as Māori can also derive from these activities is the whakapapa and the kōrero that come along with each different, you know, sort of rohe and place that we dive at, because the places that we do dive and hunt and stuff like that all have their own kōrero and history about them, unique to their own hapū and iwi, which is something that I definitely hold in importance.
Tēnā pēr ko tēnei te pātai mutunga, but who goes diving and who goes hunting with you? Do you go off a group of boys or do you go with your whānau? Who mainly goes with you when you go out diving and fishing and that?
Yeah, that's for me, my diving experience has started off with my father taking me out and throwing me in the water pretty much. But since then, you know, it's been a big activity for all of me and the boys, from particularly from the kura o Te Rangi Aniwaniwa, you know, ngā COBs that go out and you know, dive for tangi and stuff like that. And once again, it's a mahi that our tupuna did, you know, for the benefit of our hapū and our whānau back in the day. And I see that as another activity that we do these days when I go out with all the boys, the bros, all the cobs, and you know, go to diving for, like I said, tangi and weddings and birthdays. And it's an awesome thing for us to be able to do together. Mm. And like I said, you know, before we go in for a dive, each time we do a karakia to the ki te atua o te moana, ki te manawa o Tangaroa, and me mihi atu ki ngā tangata whenua of that particular rohe. And it's also about, yeah, those sorts of things. And getting a kai at the end of the day is just a bonus. But yeah, no, you are right. It's always good doing it as an activity with all the brothers, and yeah, ka puta mai ngā hua.
Oh, ngā mihi kia koe e kona me o kōrero kua tākoha, hei kai mo te taringa, hei kai mo te hiningaro anō hoki, nō reira, kua ea tēnei wāhi kōrero mo tāua i tēnei wā, hoi nāno, he kōrero tāpiri tau kia rātou e whakarongo mai ana.
Ai, kia rātou e whakarongo mai ana, tikina ētai mea, ngā mea karu me ki, ngā goggles me te snorkel, tukua te karanga mai kia hau, e ngā rangatai e hiahiana kia uruatu ki roto i tēnei mahi, nā te mea koera o ku wawatua kia whakatūtuki tētai rōpū rangatahi pāne mai amuri whenua hei tino aru atu ki tēnei kaupapa ko te ruku kai moana. Nā reira, ai, tēnā koutou katoa.
Ka tūtaki pēr kia koe i tēnei wiki nei, ne?
Kia ora, ai rā, tūturu.
Ai, kakite.
Kakite oa.